CKMusicDramas.com.
Depote unique.
The future up.
Abatinda yebakari.
Cash blue. Success phenomenal.
The engineer.
Ada one day. Naine kakawarika. With a bright future. Kasuwa kakazanika. From zero to hero. Geto kumayati. No mane kula mone kafya kapuba kushantini. One day. Kwika tapete shiri awasenda sad. One day. No bombadi jumpa kutifia mkwati.
One day.
Every weekend ni party after party.
One day. Masaka
nola lole latipa kafya wapani.
One day. Iwe ni one day. Ni one day. Naine kakawarika. Ni one day. Iwe ni one day. I'll be playing my number day and night.
Day night.
One day I'll fly like a kite. No one jack up, but you mungan, it's a last fight. Like Chekash, I wanna pick a nasty. The pasta chito iliose, olo yao nasi. Once I tuve in a life in a car. Mungani in Kala, uta ea kera para. The manja manja fin to visa kala weo. I'm a eaten three in the way, and it's a choka mutaneo. Mafuto yose ni ya sefa pafaneo. Sini malema ni na pambu za cameo. I wake for my future. Iwe WhatsApp. Cause wop yanga ili muli hip hop. My pressure ni ya shapula. Kombi chimu shapu. I speed up my pass. Munga manzi pa chapa. I never sleep on my dreams sweet siwa
usha. Ala one day. Naine kakawarika. With a bright future. Kasuwa kakazanika. From zero to hero. Geto kumayati. No mane kula mone kafya kapuba kushantini. One day. Kwika tapete shiri ya wasenda sani.
One day.
No bombadi jumpa kutifia mkwati.
One day.
Every weekend ni party after party.
One day. Masaka
nola lole latipa kafya wapani.
One day. Iwe ni one day.
One day.
Ni one day. Naine kakawarika. Ni one day. Iwe ni one day. Ni one day. Naine kakawarika. Ni matenga life serious. Munga munto kamba nyuzi. Kairi it's a game kuri. Wini na lose. Na chiramo kusebenza. Wala sindine matuzi. Wale saba Kampala house ball like a fishy. Future yanga ni ikulu. Singa kwale mchitishi. Sini blon, sindile wampirishi. Sininga na meboy na sebeza party. Hapa emu yanga ni kuyenda kumayaji. Lakelezu weka, mavuto ni fayaji. Kazi sekani, makembo sae sola. Nifuno nyunya life, munga ndine futubola. Deni na kusama, kuchila deskoda. Nozimbele badi like drama ni machola. Future yanga sikaleza iwe kaza kana punta. Amwari uji back pocket ina chunta. Palin drama, kaleza ni mafuta.
Ala one day, naine kakawarika. With a bright future, kasuwa kakazanika. From zero to hero, geto kumayati. No mane kula mone kafya kapuba kushantini. One day, kwika tapete shiri ya wasenda sani.
One day,
no bombadi jumpa kutifia mkwati.
One day,
every weekend ni party after party.
One day, masaka
nola lole latipa kafya wapani.
One day, iwe ni one day.
One day,
ni one day, naine kakawarika. Ni one day, iwe ni one day. Ni one day, naine kakawarika.
Depote unique.
Abatinda yebakari. Tokine represent ya. Ela shit up. Jordan ni kumona. Tessim a gosh. Mr. Ija director. Na washala bonse. Ni mimona.
Yeah yeah. This thing a murder man. Logine speech man. Panda reading.
From CKMusicDramas.com.